marka dacwadaada guddiga xalinta aad u gudbisay, marka natiijadan waxaa ka sugaysaa madasha
ka sareysa guddigan xalintaba. Guddigan xalinta khilaafaadkana waa gudbiyey, ololkana waa gudbiyeen, laakiin arrintii oo dhan